king gong gong gong, unagonga odi gong 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 gong. Mbona nishalipa kodi unautaka, unaleta kusudi, unankata, unantoa kwenye mudi. Mbona shali chinja tembo, shali karisha, shule sikupata zilo alinifelisha. Ila ukifeli shule siyo maisha, naishi naisha, siishi maisha. Majungu ya pikeni kimya sisemi, tena mkikosa miko tumieni mikocheni. Ili chakala misuni utakuta magoti, ila chakala jeshi utapigwa makofi, utapiga magoti ukikutwa na poti. Siyo kiona kichaka tu yanakubana, wo kiona kichaka tu mpana. Pana 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 soniki, pana 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 kupaniki, pana soniki, pana kupaniki. Misotozi Geto na puma na kadidasi na na fila, na na kila vifaa vya mpira. Matusi kanze fana nina dela, na inakela inatia asira. Pombe ujanua wewe na kutoka mate, unapuliza izimo unataka iwake. Unataka upate, unataka ukate, uyu kweli sio mzima so akili zake. We sio mwana mwana mke, we kadundo situruke. Si wanabana tusinuke, wanajua hapa kazi ipo. Minajua mnajua nimeshindikana, najua kuimba, najua kuchana. Minajua mbaka jua linawaka mchana. Dasko tulia, ishe azana. Ili chakala misuni utakuta magoti, ila chakala jeshi utapigwa makofi, utapiga magoti ukikutwa na poti. Sio kiona kichaka tu yanakubana, wo kiona kichaka tu mpana. Pana 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 soniki, pana 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 kupaniki, pana soniki. Msodo kize sani, dogo desemba pinchi di. Laza ze sani, Falidi Montana. Dogo desemba, teo mapenzi. Zedi tarentio, papana.